chica, dime ni chica, dime ni chica yo, Nicky. Dime ni chica yo, Kiko coquito, que me chipita, si ni que invito yo. Si ni que nieve, Kiko coquito, que me chipita yo. Kiko coquito, que me chipita, si ni que invito. Si ni que nieve, Kiko coquito, que me chipita, yo ni que invito.
¿Qué es Ziro? Yo que en el chain.
Nicky Bute King, yes.
Adico Brain.
Nicky Tam, you keep.
Sayare, Nicky. Nicky.
Dime ni chica, dime ni chica, dime ni chica yo. Mali me fica, dime ni chica, dime ni chica yo. Dime ni chica, dime ni chica, dime ni chica yo. Nicky, dime ni chica yo. Dime ni chica, dime ni chica, dime ni chica yo. Mali me fica, dime ni chica, dime ni chica yo. Dime ni chica, dime ni chica, dime ni chica yo. Nicky, dime ni chica yo. Kiko kukicho kimejificha, si ni kimbicho yo. Si ni kenyewe kiko kukicho kimejificha yo. Kiko kukicho kimejificha, si ni kimbicho. Si ni kenyewe kiko kukicho kimejificha, juu ni kimbicho. Washaki ndio kende chain, kivute kinge adiko brain, kitamu kiki sayare ni kiki adiko vein ati. Washaki ndio kende chain, kivute kinge adiko brain, kitamu kiki sayare ni kiki hadiko vein kunifanya mara mingi niko hoa kwa kifua nukivuta na mamoyo wangu wote swana penda kuzi kutoka Ngware hadu siku sushi ndaka tuki kikilandi nisha washa kingine kwanza pedi sako inadizi inafatu ziende ziki kama nuzivute zote zote ka zote zote ka chaki zime nishika zime nishika zime nishika yo. Mali mefika zime nishika zime nishika yo. Zime nishika zime nishika zime nishika yo. Niki zime nishika yo. Zime nishika zime nishika zime nishika yo. Mali mefika zime nishika zime nishika yo. Zime nishika zime nishika zime nishika yo. Niki zime nishika yo. Kuhua kuhua yon dalili ya kunyongo. Pitisha mori utaitisha ni kubo sana. Ivisha macho square red, macho nyanya na sisema kweli ukiulizo unasema pana. Niki umevuta unasema pana. Maybe pengine kweni mori mnajuana si. Kuna watu wakajua mneza kosana. Mekubalika weki bado mchana. Kikush kipas kwanza kitam karasa. Komezo ya joe mutasikia ni koko France. Unajoko smart ni umedunga maklaks. Uneza vapans joka mbiyo ruka panza ti. Zime nishika, zime nishika, zime nishika yo. Mali mefika, zime nishika, zime nishika yo. Zime nishika, zime nishika, zime nishika yo. Niki zime nishika yo. Zime nishika, zime nishika, zime nishika yo. Mali mefika, zime nishika, zime nishika yo. Zime nishika, zime nishika, zime nishika yo. Niki zime nishika yo. Yo, yo. Ni Ziro. Kama sauce, mindyo sauce, mindyo boss, mindyo wild boss. Teki, bigger metalings, madani. Dago ready for W number 2 tukundani.
The more you accept herbs, the more you accept Rastafari. You dig what I say? Really, who accept herb? Herb is not, herb is important, but herb is more important to the people who don't accept it yet, because that is a reality. I mean, it's not Sewellen, Sewellen is something that you crave, but you check it in your sense and say, herb. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that,